Mugola 11 on my address. Producer Diddy alongside Caesar. 100% marijuana, 90 degrees ganja. Yo, Caesar, the girls and best and express entire. Dictionary, dictionary. Caesar, the rock and dictionary. Dictionary, dictionary. Caesar, the rock and dictionary.
Mulisanga, China funny. Mufotolanga, China funny. Jagala koringi toni. Hey, Imbalani yoni. Umulisanga China phony. Umfotolanga China phony. Jagala koringi toni. Hey, Imbalani yoni. Mukono 11 jempoa. Tetutaliza wakazi chempulaga. Ku weekend gawe sikola. Siba kumazi ebu sabala. Aite boku mande jenka siba. Heri miula kusheli e kabala gala. Netudula mu industrialia. Anko, anko, cho. Lelo tualako kuifendizi. Ova tualako kuna kumati. Designi demo ya mbala basaji. Tugendamu koini kuteke mu pasati. China phony. Kufoto langa China phony. Jagala koringi toni. Uliwa wakua. Hey, mbala nioni. Umulisanga China phony. Kufoto langa China phony. Jagala koringi toni. Uliwa wakua. Hey, mbala nioni. Cho. Abakazi banka zako. Anko. Kabani kundongo. Anko. Banka mula mwaka tuyo. Anko. 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 Abakazi banka zako. Anko. Kabani kundongo. Anko. Banka mula mwaka tuyo. Anko. 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 Sprinze bazayo sesipangula. Nachi. Foni buku yayo etajula. Batre yayo temala gazikira. Loud speaker.
Neiba teyeba ka.
Okujikuwa wetageti senti. Netuwa kamfuna mbezi menti.
Ekekeleza sente kwita
neti. Vibrator
ziuza na basi koti.
Okujikuwa wetageti senti. Netuwa kamfuna mbezi menti.
Ekekeleza sente
kwita neti. Vibrator
ziuza na basi koti.
Mwazanga China phony. Mfotolanga China phony. Jagala koringi toni.
Uliwa wakuba.
Hey, Imbalani yodi. Umulisanga China phony. Umfotolanga China phony. Jagala koringi toni.
Uliwa wakuba.
Hey, Imbalani yodi.
Mabuwa kabia baba nkako. Kuwanye awakulisa muogo. Bulina kuba waza senta zinja tomorrow. Na wakiri nja sindika wirubaro.
Aka motoka. Here the kiss. Enyumba. Here the kiss. Wandi agade kola business ichi. Hello ya gala na kusula kulukuda chikwe. Aka motoka, here the kiss. Enyumba, here the kiss. Wandi agade kola business ichi. Hello ya gala na kusula kulukuda chikwe.
China phony. Umfoto langa China phony. Jagala koringi toni.
Uliwe wakuba.
Hey, Imbalani yodi. Umulisanga China phony. Umfoto langa China phony. Jagala koringi toni.
Uliwe wakuba.
Hey, Imbalani yodi.
Dictionary, dictionary. Caesar, the rock and dictionary.